machozi ma kwangu haina maana, mezidi visa sana, ni kuache we mpweke. Dara umatusi usiku mchana, chumbani unalalama, furaha ndo hakuna, huwaniacha niteseke. Kama ruhusa moyo kumia, kwangu livumilia. Kipi mimi nimekosa wewe uniumize? Ya ndani siri nilifumbia, katukutarajia, kando kuyasikia. Yangu mimi na wewe, nasimama kilingelinge, sipigi moyo sichomi upinde. Kwako misha tiananga, hata upepo wa kimbunga. Sita teteresha huba, we matanga mimsiba, penzi ndoli tashiba. Sila umu moyo kukupe, mola lisha pa.
Sama, sama.